Ese te o le fainga malo i Amerika le faatununga le peresetene Donald Trump le ana au mai ai le masino Januari. Januari e fasai na i tangata mai e tunu o ono i se sae i te tonu ona ulu fale i Amerika. O le vai asa taluai na faa moe moe e amata faa mamalu ina ai le tauteunga nona lua o le faatununga po le executive order a ene toe tau fia i se faatununga a le faa masino ngai Honolulu i Hawaii. O le tangi na faa ulu ele malo se tete o Hawaii, na fina wai, e soli faa vai le faa tununga le peresetene, ona e faa ilonga tangata ma manatu faa pito. Natalia le faa masino I le fionga ya Derek Watson I le tangi, ma ia faa tunuina I a tao fia, ona faa mamalu le executive order, po le teuteunga o le executive order, a le peresetene. Na saunua Donald Trump, o le faa tununga, na faia mō le pui puinga o Amerika. Mana ia faa alia foi, e faa waupea o na finawela na fainga maa lole mata upu, se I o'o I le faa masinonga maa walunga.
This ruling makes us look weak, which by the way, we no longer are, believe me. Just look at our borders. We're going to fight this terrible ruling. We're going to take our case as far as it needs to go, including all the way up to the Supreme Court.
Nei a whaawau fo'i ona ia tuua ia le au tūsitala I le te leo lipoti o lo'o ia manatu e whaatau te'e I lana whainga mālo.
And I have to be nice, otherwise I'll get criticized for speaking poorly about our courts. I'll be criticized by these people, among the most dishonest people in the world. I will be criticized for speaking harshly about our courts. I would never want to do that.
Le peresetene o Amerika, Donald Trump. O atunu o lo'o a afia I le faatununga po o le sā le peresetene, e au fia I Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan, ma Yemen. Na fitu atunu o na afia I le sā, ai ua toe avesea I le tauteunga lona lua le nei, le atunu o Iraq. Na sā unoa le loo Yasilia le malo se tete I Hawaii, Doug Chin, o le tangi na faaulu e le malo se tete, I lalo le tanitununga, o le whaatununga mua, malona teuteunga, e soli whaavae, pe o lo soli ai le Constitution po le whaavae o Amerika, ona e whaailonga lanu, ma whaailonga tangata, ma manatu whaapito I tāpua I ngā nisi.
I mean, that's a big reason why Hawaii brought this case, is because it's really something that hits us to the core. If you have an order that's coming out there that's taking us back half a century to a time when there was discrimination by nations of origin or by religion, that's something that we have to speak up against.
Lelo yesili ala fainga malo se tete Hawaii, Doug Chin. Elena o le paulea o le tangi o loo iluma o whaamisino ngai Amerika e whaasino I le executive order po o le sā a le peresetene inisio atunu umoselemi sa sae I totonu. O loo iluma mea o le whaamisino ngai isi te tete tangi e loo I asili o loo te tee I le sā po o le executive order Donald Trump e au fiai le loo I asili Washington State le fionga I le Attorney General Bob Ferguson.
That's exactly what we're seeking, exactly what Matt and the Northwest Immigrant Rights Project is seeking, exactly what the plaintiffs in the case in Maryland are seeking, what all of my colleagues, states like New York, California, Maryland, Massachusetts, Oregon, what we are all seeking. So it's fantastic news.
Le lawyer silly, le attorney general in Washington State, Bob Ferguson.